Tikungocheza ise Tikunditsiku timakala tonse Ngati sitili limodzi Tili pafoni Watsuka banja ise Waswela banja ise Tikusilita osayankulana Wina ndinzake osachezelana
Yeah.